Embera ya Bwerende mu district ya Masaka oluvannyuma lw'akakiiko ka district ya Kalondole Ebola okufunayo abantu babiri abalina obubonero bwefaananyirizaako obwa Ebola. Bano nga kuliko omusajja n'omukazi batuuze ku mwalo gw'e Namirembe mu ggombolola y'e Bukakata mu district ya Masaka. Okusinziira ku Emmanuel Kizza akulira eby'okulondola Ebola e Masaka, abantu bwe baalabye obubonero buno ne beekengera ne batemya kuba obuyinza. Kizza annyonnyodde nti district yataddewo dda ekifo abantu abateeberezebwa okuba ne Ebola yo baawulirwa e Bukakata mu district ya Masaka, olunno balondoolwe bazuule ekituufu.